ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje.
Angibingelele ngwamukele futhi engosini e-fresh ngengusibonelo PT Ngema ongumlomo kaBenedimet we-Christian Networks. Langwena uyithole uphekele sibili boco sesidlo kodwa bese uyakhumbula ukuthi ukhohlwe nya isinongo esiwukhiye. Nguwe lowaya sewugijimela esitolo kodwa uthi ungathi ngqu e-supermarket uyithele kuphawu olulenge emnyango oluthi sekuvaliwe. Uba nomuzwa onjani-ke la? Akukhona phela lokho obukufuna. Ufuna lesi sitolo sivule, sisebenze ngokujwayelekile. Angithi ngoba ngaphandle kwalesi sinongo esishodile, isitshulu sakho asizukushaya kho. Kodwa umbuzo uthi ngakube thina liqobo kangakanani sililengisa lolu phawu emnyangweni yeimpilo zethu oluthi sekuvaliwe. Esikhathini lakhona okusuke kumele ngabe sifunda utho olusha oluzongena kithi kumbe silungise okuthile kwinqubo yokuphila kwethu. Angazi kuwe kunjani ngoba mina mumva lengisemncane nganginjalo ngoba ngangiyitshela ngazi konke ngoba qhwe. Kuwe ingakho inkosi Solomoni ey'nsukwini zayo yahlela ukufundisa amadodana ayo ayisengabantu abasha idlulisa kuwo inhlakanipho eyayifunde iminyaka. Nakhe yakusho lapha kwizaga 1 verse 1 kuya 6. Nazi izaga ikaSolomon indodana kaDavid inkosi yakwa-Israyeli zokwazi ukuhlakanipha nokulaywa nokuhlukanisa amazwi okuqonda nokwamukela ukulaywa kube ukuhlakanipha nokulunga nokwahlulela neqiniso nokunika abangenalwazi ukuhlakanipha neyinsizwa ukwazi namasu ukuze ohlakaniphileyo ezwe aqhubeke ekufundeni noqondileyo athole iluleko ezinhle ukuba aqonde izaga neyimfihlakalo namazwi abahlakaniphileyo neyimfumbe zabo. Sihlobo sam, masekuziwe kulungisweni ekufundeni okusha qinisekisa ukuthi uvulile 24/7. Mlalela uNkulunkulu ngoba inhlanipho yakhe iyakuguqula empilweni yakho.
Ukuyithola devotion e-fresh suku zonke sithumele iWhatsApp kwinombolo yethu ethi 0677060077. Lengosi ungayithola futhi nge-podcast ngokungena ku-Spotify, Facebook page yethu kuzo zonke lezi nkundla. Igama olibhalayo linye nje lithi izwi elifresh.